anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu, anu na-ekwu na mmadụ abụrụ chukwu. Onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power. Onye si na ya bụ chi, oya make you come make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma, 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 ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Kenebechi na mmadụ chi, Kenebechi na mmadụ chukwu. I know your man, waiting say he be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be caught, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ chukwu. If you know your man, waiting say he be God. Make the call, invite them all. Obulo wo nyakwolu biaba, obulo no nyakwulu kute, obulike nyakelu keta, owaga malili ike bikechi. Anu lewu na madaburu chukwu, anu lewu na madaburu chukwu. Onye si na ya mochi, ya make any for chibulu chukwu. Onye si na ya bu chi, oya make you come make you show your power. Maka ni fe no wa si na chi ya di ma, ife no wa si na chi ya di ma, ife no wa si na chi ya di ma. It's your world. Onye si na ya bu chi, ya make any for chibulu chukwu. Onye si na ya bu chi, oh yeah, make you come, make you show your power.
VirginMusics.com